getatunes.com.
Sinasi kutopeita. Ndakala nukwela pili sapato mpaka kuta. Ndakala kusala sakuja
mpaka masasi.
Kuchechi sinjomba sabata ndi masunga. Sachifundo ndi machita.
Osaela
onyo kumanyoza kupempera bola kulega atipopeza sanga sizi kuyenda
sinazi 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 kutopeita Yehova wanga matsoka minyama zitonso kutopeita Yehova wanga
Kaivi, umbeta mpaka danzi Chinandi wona ndi chani
Omawae
Umpa wimpaga unziga Udachita kukakata Ukuntunu kwatu
Kulibera na lemera
Chifugwa choso wa mwana Nasanduka chotonza Nasanduka panda nzenu Chifugwa nchitu ikusola
Sinazi, sinazi, sinazi kutopeita Yehova wanga Matsoka minyama zitonso kutopeita Yehova wanga
Mwana mpaka ndakula Sinina penya olunga
Masidwa
Sama chedwa sefulu Mina taku yankambu Iwe usatope
Sinazi, sinazi, sinazi kutopeita Yehova wanga Matso Zitonso kutopeita Yehova wanga Zinazi, zinazi, zinazi kutopeita Yehova wanga Matsoka minyama Zitonso kutopeita Yehova wanga
Music at www.getatunes.com.